Download kupitia ikmziki.com.
Pamoja Record.
Badi, 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 badi.
Duke on the beat.
Naishina, naishina, naishina kubalika. Naishina, naishina, hata bichati sijashika. Naishina, naishina, naishina kubalika. Naishina, naishina, hata bichati sijashika. Mbona shekila, ikinda, mitonda.
Najua mdani misitu, acha nikapose maisha ya juu. Juu timu badi mani for life. Japo mdani misi haiwishi tu.
Nimechoka maisha kibongo bongo lengi. Mola nende nyo lengi nikafake bichendi.
Nijizipata,
maisha ya tamofe.
Nijizipata,
tunaripadi kila duke.
Nijizipata, sema kubalia, nipe gono kubalia. Mungu shiranzi kubalia, mbuta haya kubalia. Uwe sayona kubalia, nipe gono kubalia. Mungu shindote kubalia, mbuta haya kubalia.
Mweza konsha kachakoba,
nazitaki za kuambia. Acha uga igai kubalia mbuzi. Bongo maisha shida, msimu wa mama Samia. Na mwane tukatiba, ndo hivyo tushafukia. Alaifila unepeko, siku ntakugumia. Madanga, madanga, kazikwa na jirudia. Madanga, madanga, kazikwa na jirudia.
Aliega katupwa bongo, koruna. Katupwa bongo, Bwana Kambale katupwa bongo, koruna. Katupwa bongo, Matibegi katupwa bongo, koruna. Katupwa bongo, Side Msela katupwa bongo, koruna. Katupwa bongo,
mina sema kalia.
Wapi brother mshamba.